na muntu wanjye urimo ariko nafungiwe wewe njye gahinda navanye yo karenda kunyica k'abantu bashize
mu marira ishavu na gahinda kuri mikoro za radio y'u Rwanda uyu mubyeyi yaradutekerereza ibyo yemeza ko byamushenguye ubwo yarafungiye mu kigo cyitwa Ikinzererezi kubwo impamvu z'umutekano we uyu tuye mu murenge wa Gikondo duhimbye ko nisanze i Kigali yaduhaye ubuhamya ku byo yabonye mu byumweru bigera kuri bibiri yafungiwe mu Nzererezi Gikondo kwa Kabuga
ubuzima bwa hari umunsi ku munsi harimo indwara umuntu arimo kudiyara rimwe yadiyara rimwe agahita none iyo baje gukuramo umurambo bazimya amatara yose mwese bakabwira ngo mwese mwubikinda tukipfuka n'ibiringiti byuzuye inda n'imperi ukifuzi wa uko wahasize ukicuza mu bundi buzima busanzwe kujya muri tuwarete yawo ni ikintu cy'ikintu kirangaye gutyo mugende muri nk'abantu 30 mugahuriramo kwitumamo ni ikibazo bakabakubita hakari n'uhagurutse inkara zitwaye mu ntoki ninjoro washaka kwituma nta gusohoka nta burenganzira ubu bifitiye warangiza ukamya muri cya kiringi tufite wagira ibyago bagufata ko wakineye mu bakagukubita inkoni zikendera kukwica
uko nisanze Kigali yabwijwe irya Amerika ko nawe yanduriye kwa Kabuga indwara zikomoka ku mwanda
mu byumweru bibiri mafungiwe navuyemo ndwaye diare y'amaraso igiye kunyica kugira ngo ubone amazi yo gukaraba ni ibibazo mu bagore nk'uko noneho umugore ajya mu mihango ari igihe umara icyumweru utarakaraba
kubera ibyakurikiyeho nyuma yo guhura n'abaduhaye amakuru bose twahisemo kubarindira umutekano undi mubyeyi wo mu wundi murenge muri Kicukiro wahaye amakuru ijwi rya Amerika kubibera mu kigo cya Gikondo kwa Kabuga avuga ko icyo kigo cyamufatiye umugabo mu mezi atatu ntaheruka kumucigera
umugabo wanjye atwara utuzigo nyine n'abantu kuva bamujyana amaze n'amezi atatu njyayo nakwandikisha bakambwira ngo arahari ariko najya gusura ntibamunyereke nk'ubu mu nzu bari kunsohora abana ntibakiga nukuri nkaba nagira ngo mudukorere ubuvugizi babarekure
naho uyu mubyeyi wo muri Kicukiro avuga ko hari musaza inzego z'umutekano zafatiwe yamusuye avuga ko magingo aya ubuzima bwe buri mu kaga
bamusanze mu nzu iwanjye aryamye noneho baravuga ngo nitutabaha amafaranga 70 ngo no kumwica baramwica baramutwaye baramuvunagura ntagenda yaragwaye ibanze no kumurekwa amaze umwaka wose
mbere se uramusura bigenda bite
muri iyi minsi barahagaritse ko ariko twamusuraga twasanga yaragwaye weriwera atagenda atanavuga
kubwo uyu mudamu wemeza ko atarafungirwa muri iki kigo cyo kwa Kabuga Igikondo ntabura kumenya amakuru y'abagitambukamo kuko agituriye
twe basohotse mu tubabaza amakuru yaho ko bimeze bakatubwira ati muceceke mwegwe niba musenga mugende musengera abantu basigaye muhariya mu by'ukuri bano bantu makuru y'ubuvugizi byose bagabanyemo abantu basuke muhari hano hantu ni habi umuntu usetse mose arakubwira ngo uwo kugira bamuhe amezi bihari bamuha umwaka imagiragire
ubutegetsi bw'umujyi wa Kigali bufite mu nshingano iby'iki kigo twabajije ngo twumve icyo bivuga ku birego by'aba baturage madamu Emma Claudine ntirenganya uvugira umujyi wa Kigali yadusubije muri aya magambo
ntabwo ari byo ntabwo ari byo ngira ngo nibyo bindi by'abantu bajye batanga amakuru ariko rimwe na rimwe bagatanga amakuru atari yo ariko nta n'uwa kwirengagiza ko byanze bikunze iyo ufashwe ugafungirwa ahantu runaka haba ari mu kigo cy'inzererezi haba ari muri prison bisanzwe cyangwa se no mu bigongororamuco akenshi umuntu ujyayo ntabwo ari ku giti cye ntabwo ababyishimiye ntabwo rero ari ibintu babitangaje ko ashobora kuba ubwe yatanga amakuru runaka asa naho atariyo cyangwa se n'umuntu we uhamufite akaba ashobora kuba yatanga amakuru atariyo
kubavuga ko bagwa kwa Kabuga madamu ntirenganya yabihakanye madamu Providence umurundi ukuriye komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu ntiyitabye telefone ye ngendanwa ntiyanasubije ubutumwa bagufi twamwoherereje bugiye twakurikiranaga inkuru aho twari turi muri imwe mu nzu y'umuturage twatunguwe no kubona umugabo n'umukobwa batwinjirana badakomanze bavuga ko baje gusaba amafunguro ya saa sita ubundi umugabo akavuga ko hari umukomisiyoneri urimo gushakira mushiki w'inzu yo gukodesha abo mu nzu ntoya bombi ntibakuraga amaso n'intoki mu matelefone yabo biboneka ko bandikiranaga n'abandi bantu ijwi rya Amerika itabashije kumenya nyuma batandukanye nta usezeye ku bundi abaturiye iki kigo cya Gikondo baza babavugaga ko bashaka inzu zo gukodesha batubwiye ko ari abakozi bo mu kigo cya Gikondo kwa Kabuga amakuru akatubwira umwe mu hafite umuvandimwe uhafungiwe ari we watanze bagenzi be mu mugambi wo kugira ngo bamugirire ikigongwe bagafungura umugabo we abaduhaye amakuru bose batekewe n'icyoba kuko abo bagenzaga intambwe za kimwe ku yindi byarangiye bagiye muri buri rugo rw'uwo bakeka ko yatanze amakuru amakuru akatubwira ko hari n'abahisemo kujya kwisinganisha mu nzego z'umutekano zibegereye mu gatenga tunyura ku kigo kivugwamo ibikorwa by'iyicarubozo mu marembo yacyo twahasanze abaturage bari babuze yo bakira nayo bamira hasi hagaragara abapolisi batatu bari ku burinzi. Iki kigo cy'inzererezi cya Gikondo ahazwi nko kwa Kabuga mu mujyi wa Kigali mu bihe bitandukanye gikunze kuza ku mpapuro z'imbere mu byegeranyo by'imiryango mpuzamahanga iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu. Igihe cyose iyo miryango yiyamirije ibikorwa by'iyicarubozo bikivugwamo, ubutegetsi bw'u Rwanda bwo bubyamaganira kure. Ku bigo by'inzererezi itegeko rigenga ko ababinyuramo biba by'igihe gito nk'amezi atandatu, gusa hakomeza kumvikana ababinyuramo imyaka. Biteganywa ko hanyuzwamo abafatwa nk'indaya, inzererezi, abajura, basabiriza, abazunguzayi n'abandi. Ku rundi ruhande hari n'ababifata nka za munyumvishirize. Nko mu minsi yashize ijwi rya Amerika yabagejejeho inkuru ku bacuruzi bagifungiwemo, urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro ku rwego rwa mbere rwibajije uburyo bagejejwe kwa Kabuga. Byarangiye uyobora kwa Kabuga CIP Verdict Mutsinzi asubirishijemo urubanza urukiko rumukura inshingano, aho bacuruzi bakomeza kuhafungirwa. Umunyamategeko Barito Matias Matimbano wabunganiraga yahise aburirwa irengero na magingo ya ntaraboneka. Ekwa Jerusalem, ijwi rya Amerika, i Kigali.